exclusive to Zayd Hype Man.
On the beat, on the MC Chis.
Kalili ukakupasa fake love, fake kiss ya Judas munga kalim Galilea. Hufani konkala weya, kana kupanga pen. She only use you if ikafuno lemba vena. Kana kupanga hena, she only needs you if ikafuno yenda blown. Kavipanga sunga yende hati ndiwe Mr. Brown. Deep down jelly kapezeka kakuflaya. Sika choma bond kana kala kakaleya. Humwana kashidiluba, why so chilila bati hili liena teluba. Ona kweka hena hero boy ikasauba. Kaiba na ndiwe wenzo kakonda
usauba.
Fake nyaga venga vintu vya watita ni fambili sika pendo kapitiliza na wagai vamene ubenda zakalinda wanjo yugai ya kayenda kudemo venda potema dies paka lende yugai huvutisa hufanika teko ziva wewezo pita ndiye henze kumuziva wagai venda vama kwendo kwila tema ziva hukakala pava nzako huvipanga sumu ziva
nimekeru ume asangwa na vajidani wakoya kata ulipo.
Ghetto kids and see ya. Stephen Kennedy, my money.
Music,
one of these I'm exclusive to Zayd Hype Mag.